young empire, baby.
You know where we at. Ukisikia uduwe kuja to ban. Feel good killer time. That is the plan. Tunataka ku feel good. Hivyo mahivi bado na feel good. Feel good kwa hood. Usiharibu mood. You know where we at. Ukisikia uduwe kuja to ban. Feel good killer time. That is the plan. Tunataka ku feel good. Hivyo mahivi bado na feel good. Feel good kwa hood. Usiharibu mood. You know where we at. Batuko busy kejani na roll my blunts. Hizi ni facts na dani ni chocha kolize msupo wa yours. Mini dog in a bag. Loyal to family peke wengine na hunt. Hizi mali na pack. Hadi location juu kungana ni must. Hakuna siri nilisikia njani kakula yo apple. Don't trust them bitches. Uliona wali tulisha apple. My crew iko able. Stable ni kama tuko na horses. Kukata maji daily. Uneza Twitter Moses. Jobless na usaki maganji Buddha. Hiyo ni nonsense. Feel good killer time. Monday to Monday kama ni madness. No face, no case. Mashori uchill. Topless, scarface, more less. You know we run this town. You know where we at. Ukisikia uduwe kuja to ban. Feel good killer time. That is the plan. Tunataka ku feel good. Hivyo mahivi bado na feel good. Feel good kwa hood. Usiharibu mood. You know where we at. Ukisikia uduwe kuja to ban. Feel good killer time. That is the plan. Tunataka ku feel good. Hivyo mahivi bado na feel good. Feel good kwa hood. Usiharibu mood. Boy mdogo auko allowed kutaka kuhang na sisi. Kimove na sisi utaenda missing kama kamisi. Sini big boys ironically tunapenda matiti. Unakemewa pepo left and right bure kumbe ni sisi. Tulimpiga mangoto jua likuwa ameanza kabichi. Too many moves ni kama ni chess. We don't come to clean up your mess. Naona na smile na takuni test. You don't know tumekuja na scam. We take you away. Tumekuja kwa pai lakini to stay. Whether night or my day. I don't show up to clubs if they're not paying. You know where we at. Ukisikia uduwe kuja to ban. Feel good killer time. That is the plan. Tunataka ku feel good. Hivyo mahivi bado na feel good. Feel good kwa hood. Usiharibu mood. You know where we at. Ukisikia uduwe kuja to ban. Feel good killer time. That is the plan. Tunataka ku feel good. Hivyo mahivi bado na feel good. Feel good kwa hood. Usiharibu mood.